Incwadi yesibili kaPetro, isahluko 2. Kepha kwavela nabaprofethi bamanga phakathi kwesizwe, njengokuba nakunina kuzakuba khona abafundisi bamanga abazongenisa ngasese izifundiso zamanga esibhubhisayo, bephika nombuso wabathengayo, bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. Nabaningi bayakulandela amanyala abo ngenxa yabo indlela yeqiniso yakuhlanjalazwa, nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obucili abakulahla kwabo kwamandulo akulibali nokubhujiswa kwabo akozeli. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphontwe esihogweni emgodini wobumnyama ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa, nezwe lamandulo engaliyekanga kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga engowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu, nemizi yaseSodomo neGomoro wayahlulela wayichitha ngokuyiphendula umlotha, yenza ibe yisiboniso kubo abangayikumesaba uNkulunkulu. NoLothi olungileyo ehlushwa ngokuhamba ngamanyala kwabangenamthetho wamhlangulisa, ngokuba ngokubona nangokuzwa lona olungileyo ehlala phakathi kwabo wayezwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla ngenxa yezenzo ezingenamthetho. Inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulungeni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abangalungile abagcinela usuku lokwahlulela bajeziswe, ikakhulu labo abahamba ngokwenyama enkanukweni yokungcolisa bedela ubukhosi bengamaphikankani abaziqhenyayo abesaba nokuhlambalaza abenkazimulo. Kanti izingelosi nokuba zizinkulu ngobuqhwaga namandla azibamangaleli ngenhlamba phambi kwenkosi, kepha laba behlambalaza benjengezidalwa zingenangqondo ngemvelo zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa, nabo bazakubhujiswa ekubhujisweni kwazo behlambalaza abangakwaziyo. Bamukele umvuzo okungalungi labo bathi ukutamasa mini kungukujabula, bayazisihla nezinsolo bezitika ekukhohliseni kwabo bedla nani, benamela agcwele ukuphinga nangayeki izono, bayenga imiphefumulo engaqinile benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa, beshiya indlela eqondileyo beduka belandela indlela kaBhalamu kaBheyori owathanda umvuzo ongalungi, kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo isimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu yangqamela ukuhlanya kumprofethi, labo bemthombe engenamanzi nezinkungu eziqhutshwa yisiphepho abagcinele ubumnyama bobumnyama. Ngokuba bekhuluma uwangala amazwi ayize babaye ngangezinkanuko zenyama nangamanyala labo abasaphephayo abahamba ngokuduka bebathembisa inkululeko, kanti bona uqobo lwabo bayezigqila zokubhubha ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho. Ngokuba uma bebuye bahilela bahlulwe yikho sebebalekela ukungcola kwezwe ngokuyazi inkosi nomsindisi uJesu Kristu, khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala. Ngoba ngakho abangcono kubo kuba babengayazanga indlela yokulunga kunokuba kuthi sebeyazile bafulathele umyalo ongcwele ababewunikeziwe. Kubehle njengokwesaga esiqinisileyo sithi inja yabuyela ebuhlanzweni bayo, nokuthi ingulube igezwe qede yaphindela ukuzibhixa odakeni.